mukwano lyeddagala nze byebingi sibifaako nzigulira omutima gutugusibya bikwanso bebi manya abasunzi bebangi nkusaba tobafaako manyi nandibanga sinze gwe wasooka okulovinga sinze gwe wasooka okumitinga nandibanga sinze gwe wasooka okudetinga njagala omanye guno omukwano gwe nina gugo nsaba okkirize n'omutima gwo nti nza kwagala olumbire nambe mu ebyo byokola tosiba busungu wenasobya sasira ebya bebigambo bankwe nnyo bagala twawula no saba mbeereyo sosi yalavuyo nga onjagalira mukwano mbeerawo ebikuteganya byonna nga tussa kimu fena nga tuli wamu ukamuukamu gwe muganda yaboba kulobesa ove ku mugendo sente sirutalo tujja kusonda newe zirigana tujja kulinda nandibanga sinze gwe wasooka okulovinga nandibanga sinze gwe wasooka okumitinga nandibanga sinze gwe wasooka okudetinga njagala omanye guno omukwano gwe nina gugo magontunulire mu maaso omukwano lyeddagala nze byebingi sibifaako nzigulira omutima gutugusibya bikwanso bebimanya abasunzi bebangi nkusaba tobafaako ndi ku mulyango nina omukwano gwo gulawo nyingire nkusaba ntule nzikakane nandibanga sinze gwe wasooka okulovinga nandibanga sinze gwe wasooka okumitinga nandibanga sinze gwe wasooka okudetinga.